Kwenye Maybach, Bugatti na Escalade, achana na vikorola, vibajaji na Starlet. Sitaki kujua story ya background, nachotaka kujua jinsi gani uta get down. Nipe mizuka basi ni kweke crown, ni kuvishe pete mkononi, kuwe story ya town.
Kisa mali, ukadhani utakuwa nami, kwanza chiki wanaume gani.